Aue tangi, tangi tika ki aue. Aue tangi, tangi tika ki aue. Tangi tika ki e tau wahine, e a e ra tangi tau.
Papa,